Danze koyi kuvale nakomye wonyize esunguli ekotimbi amaso ngate siye nkola yo munnange buli nyonda gakusanyu nga ntuse okuba nakalulu olusi bonengera mukubo nga nkyama simanyi bankonyeddedde ebive bwemba nina ensobi kiŋŋambe. Bitono mbadde sagala obifuula ebinene maama ebintu bye nkugamba bitono mbadde sagala obifuula ebigazi era sagala obitwale mmaaso nakuyomba wadde muliraanwa abifune anti mikayiri oyo omumanyi kasita alibimanya nga abyasa ng'olwo nfuuka wa luyeeye mu bangi gasoobya ndikomye ku nze naawe bweri empisa y'abasajja okusajjalaata nga buli gwayagadde amufuna juzi lwe walwala essujja nalaba ndi bubi kwe kuganza luusi nnankya weewaawo nga byali bya babiri kyokka tonnenya kubanga ebintu ebituuse bikaaye mukyala kankubuulire kano kaama nankya yankuba akagumba lukoota ate ne nkitya okukugamba nti baana baagalye yanzinze kyenva neebuzaabuza ng'oŋŋambye sikulwanga kuba akake nga nsimbye kati kye nkusaba gwe ensonyiwa maama kyali kyalumu kinnyambe. Sagara kunswaza fulu sitaboni kuma nyoku mbate chiri mbutondo msajyo kusajyala tanga buligwa ya gada mfuna nganamu abakazi mchima nye mkaza runja kati chichone nyawe nchikola katuleka anura nanche chichigasani genda yomu gamba nchawe mama nyupelele jula kwa abakazi kufumuru wampi sembira walai mkwasi kakuhulire kwa yomba abachara vini na vivanji watewe jikarutwe kunanja na yeba nalurunji mbaweza wentu kido kubogola kwenye nziza yenkole ratulo wunkumi yekwe yerele joya garumu saja umu gende wachitango nsasuri echobo chile mwango mfako siku manjira siri kumuchara mbubira.
kujera Echina unisa bolwala Omi nzamba na wala kukana Baka wala kuba malaya Kolu wana neba kusimba maso Mata wala wana kubate Nenka wale sukari goyo Labane muli anu akoye Kolu evi tunye sababu likate Kwebio sali kute yogi achikazi Chokecho ulini mwomo pana Kale nongapo we manyote riami Nenge kambisi bemi tuale wafe
Yomu kaza mpoka nilandi ngenda Kogenda netuona koko kunyombo Chilave wenti wegeze zebitama Ovava kumpima kutinga Yomu kaza mpoka nilandi ngenda Kogenda netuona koko kunyombo Chilave wenti wegeze zebitama Ovava kumpima kuchingambi Katuru ya gara mfuka mire kubama vivi Urokuwa mchala agenda Nesi walampi walwa nsonga Nebo genda lirunga njagate mufuna Ndoza we manyofumba nyoka lere katula bewe nsule njarango genzi Swahi ni komani nolabanga kuchimieyo Teranga maguja zingabani Aliba mwana wa mwana yate chiribati Ngabatu dagirabe banji Neba mfumbo wale mabanji Ndabantoko katiba tunda wala nye musoetu Genda wegate kwa voluri baru mwosaka Omusajja omu mfuna Na yenga tiri mbutondo musajjo kusajja la Tanga mbuli kwa ya gata mfuna